Toyo Studio Tamani, kede kabaruji amen e fulfulde.
Sakirabe hidbe jamaale modo hen woni bete alkamisare noga e lewru juin hitan 2024 yamde jena yottake munya e majam halila mu janne Ousmane Niall bulle kabaruji do nujire to boggi jande do toñu goji e rafi jande kantinde di woni titallaji mawdi di arbitre e mali njogi tawene mali ana njogi arbitre ko buri ujunero e temedero e chapanna e mabbe yorewbe ngoji courant anan jokkini torude entreprise ngaji e rewbe sottobe mano en diyam be collectivité de kebal mabbe buitike batte modon tagal julde laye himbe yogabe don kan fuditinde golle law dum woni ko men kalta do modon le hello zoom sir handan yo di woni sembe kabaruji de beta ko bismillah mona da studio tamani Mali ana jogi ko buri arbitre ujunero andabe leydi meden di le mabbe ko buri temedoro e chapande nayo yo rewbe tawene leydi meden di wala nuku fay goto do arbitre en janginete hono arbitre be jangindirte o golle leydi meden di tallaji hedi won dibe jogi le region ngaji di jatata mayga jantore mudo do faccitango Mamadou Samaseku e Ali Cisse
Sidi Traore yo yubno golleji arbitre en Mali neddo dun fedde arbitre en e bi mako jande ikintingul arbitre en na huncana hore li Mali wonande janginobe leydi ndi e cagal leydi ndi idin yuwe do kabaru darande
jiddo latade arbitre fu holitan anni amudum nokkuto wondi gollude to min go yimbe janginobe arbitre en be examen ngaji woni ko be ngatta so be jibbe yarde yeso le golle o kibbe betta don fu kanyo en woni lattobe arbitre championnat national coupe du Mali na do pide godde federation leydi amen
tawene to tumbutudun le sah leydi Mali arbitre en ngoytike rafi jande e famu wonande federation commune do ballon kabar latido sababu kuteji do golle mabbe kedana mahamadou amadou touré horejo fedde arbitre en tumbutu
bon a tombok tu do arbitre en ana dondu ila latimi ardo fedde arbitre en le nokko o fema futa bada janginay kam mi hore jangani hore am tombok tu do a bada fe goto amem hebay nafa arbitre ko honorobe amem
hakune bedo worbe dun na wodi robe haybobe matchaji di kadi jaddi ko yo goto e mabbe hakile odo debbo puddudo golle makko le lambu kay latade debbo arbitre le Mali yata fi cagal madaraji kewdi
nous arrivons
mi de gondi hebu de sembe sel sel le on do golle min ekito no nawiri yimbe kana wi amem si halaji fu rewbe le arbitre ana uti le region
nombreux
jenoje e rafi famu supporter ga jogi arbitre en le hum cangul hore golle mabbe
sakirabe di kabaru ju andodo ma hebre do bembe andede do hel amen Facebook kanya konta X. Himbe nayon keddi goto nawni sanne le bonanda na hippugol ngadugol albar jabbinande lele hoy le commune rural bara le cercle en songo nanalaji kabar kudi ton holti wide holtam wede himbe wadbe o bonanda ngari tayibe himbe ana gonno ana gonduno e awgal de woni ko be kippi dow mumben micintinde wide di gendi gotri hipanoma le lewru avril jabbinandu le on wakkadu holtam wede himbe hewbe keddino hen ko yata sukabe ujinaji sappo e go yaade sappo didi ngardata adna e nyaw iyam don mo be nodirta drépanocytose ujinaji sappo e jeddon be nyaw iyam woni e mumben gondi e sawrede le nokku centre de recherche et de lutte contre la drépanocytose hore on nokku ndokki di adaduji association malienne de lutte contre la drépanocytose yetti ko yari yeso e do habugol e o nyaw kanon fu e tawede de fedde holtiwide be nyaw iyam woni e mumben ana joggi titallaji hono hebude safareji le ni woni ko alal bare kanyen sappo e jena lewru juendu yambina nyaloma kejanaal habugol e nyaw iyam Ali Cisse
le centre kumani do wadde imadraji fa haba nyaw iyam o ko be tuugido mudum hitane hikkane ni woni yawtaade iyam meji rawbel kamin be baynay tafum dum waram latat sababu newninde sawrugol yimbel be nyaw o warta yede mu en nom holitiri wiide professeur aljuma gindo kany woni ardo centre o
l'alternative
dabre kande humcenede hore ko dartude ko yaawi yalla nyawbe anambinde le heejo jokkintengu ewede nyande fu woni nafa jeegol iyam gilla suko yo keccel mi e yi suko fay goto pat yo suudu docteur tawe ewaka winde du do talki modon carnet de santé
kanko professeur gindo o holti wida nyaw yi an o na wawi santude fatim nga o wile centre mabbe do ka tiafaje buytoji na wala nyaw o tan woni ko be jogi dom
cette molecule c'est
de safare anano dire hydroxyurée min darane ke de safare yalla na sawrude mere mere e nyaw o woni e mubben de podde tan baye sultinde e nyaw yi jam woni e mubben
walde kumani do wadde imadraji fa haba o do nyaw holti kuyal mudum fewre imadraji ngadaadi bangal sawrude mo nga wonko heddi wadede faham nom holitiri wede kanko almami kureshi o goto ende do walde
le maladir panositere
e nyaw yi jam woni e mubben anakaane windade tiagal mudun jukina yewede ko buri hewde fu santri o an hokka safareji ka won safareji yogaaji won ton sini joomu an hasindini atawa wala le santri o kinaya e wadun sella wadde mbim sawrugo gol daranaka le temedere fu temedere
ne pa a 100%
nyalomal adnar allah no keena do hawde o do nyaw jambinama alal barnde le suudu kumani do wadde imadraji fa haba o do nyaw yeso kanan koobe kumani be cellal fa yotto ardo en gollirde le lendi kanye e kuminiji di
golle fuditi sada fashe yottaaki non fu le nyalomata to jukudo leya le serviceji kewdi gondi e di ngala e wi lamu iude ministere kumani de bantare debbo suko e galle jabborade mairie commune tato bo bamako fa yottaade le banque ngaji yogaaji gollobe hewbe jeyi golloyde kanon le bureau ngaji di ko buri nanede yo hebundirgol e duwanagol e jidata mayga jantore mudum do faccitango alicise
bande midna kura yottaade surtu ministre am gollata le gollure bamako de ya warta le tatteji di alal bar bete hande kana newino sanne le on do nokku mum noddirta cité administrative secrétaire général surtu ministre kumani do yirwere rewbe suka fa yotto galleji ka holiti wiide golle fudditi fa gasile nokku mu en o ko certi on do nokku mairie commune tatoba district bamako do yimbel gollobe tombe kanyu en ka ko heewe mu en fu yottaakli nokku o tafom dum won wakati num bettoto nokku oni yamde sa
les sud ministère amen to witer horebe service ngaji di fu jottike do wala du fuditi golle du e do kuti wana himbe fu fuditi golle yoga be ngara law tiagal julde atawam mida tampi ka ne de tiraka waran fuditinde golle
gotel mudu won ko taykale gollir yogaaji di ngala e jial lamu o un fu nokko mom noddirta galerie medine na do banque mom noddirta ora bank horebe di do gollir di holiti wiide golle o ka sed seda wondi fuditirde le nokkule mabbe de
le banque ngaji di jama ana heewi ko le o wattu min fo min puditi golle tidalla fu waday wattu 7:30 tay gollo be fu ngari mido weli fuditinde garano himbe gollano hore mudon ko hebata nyalo mo woni ko wurata do mudon nenno min golle mido gondi e wadde bod amen fu nabude kabaruji de yeso
le wi be do yimbel be mi kaldi tanugol koyde fuditigol golle le nokkol mabbe de kayo saabi ko heewi yimbel gollobe le dido nokkole fu hoti wadude julde le galleji mu emme le kreduji tu
sottugol mano indiya yo golle course sanne le wattu wulare le ngalluje de ka joni o golle ana jogi chadele sabe tajgol le kurango leydi meden di andi lebbi kewdi joni entreprise ngaji moddinoji koy manoy e rewbe sottobe dam diyam ana ngondi e woytade o golle e gol tajgol la kuran ko wondi e bonude e golleji mabbe andi ko kanko noddirta do horokiya kansa o hebini en do jantore makko do faccitango adisis e momodo samaseku
burama fofana yo goto e walde yimbel muinobe manaji di jameji di watete le mudum le leydi amendi o holti metti mako fewde ko kebal mabbe yar tiagal san e le muingol dido manaji sabi ta egol courant
dum bab non muinde ko buri mbutoji temde jego ka joni e fuf mbutoji temen nay mum untali nyalo binga dabar mo kemi yo waltini golle sabi golle di gontodi haja ka fi kabar courant
jiam jete dam e le chacheji di ana yida san yimbe wakati wulare njeyobe jameji di sera lawi di kanyu endu holiti wiide choggu manaji di fayato glace o hore do beydike
den kebal ara wonno e kabar o sabe courant o ka joni dum metti botur goton jam yu temde minan min totton dum no temdere budde be sokko den no tono o yu tanno budde debbe e sokko sato toda glace yalla bunude jam dum tacugol courant ti ini golle o
njeyobe ndiyan dan an narda kanan ko be fiya dabere fewre e majjum
Mali jata leydi sappo e nayi ɓirde e ley leyɗi e nogay adnaaru ndu jataade e leyɗi panɗude heɓude courant le temedere fuu Mali e debe sappo e tati woni dow muɗum na ɗum fay e tawede kabaru courant ana wondi e yirwude ley adnaaru ndu. Ɗum woni ko funti ley tongande nde agence internationale de l' énergie dow gollidal banque mondial waɗi nde tongande jataki wiide leydi sudan ndi woni leydi aranderi dow kabaru heɓugol kabaru tiɗugol heɓugol courant ley temedere fuu joyi tan woni ko heɓata. Burkina woni leydi joɓirdi, Niger woni leydi jeego ɓirdi.
Studio Tamani projet mo fondation Hirondelle ɗo Mali ɗo e gollidimɓe muɗum téléji e radio ji Irtel mo faaba mun itira Union Européenne e kañe e leyɗe Danemark, Suisse, Royaume Uni e kañe coopération Espagnol.
Yimɓe dokkoɓe koye muɓen conseil caggal julde tawi yamirore fuu woni ko dokkaka ɓe woni ɓe min kalata haala muɓen dow hello zoom sirko Mariam Koulibaly waɗini en dow faccitago Alicise.
Ana wiye caggal julde nattere tam jokkititto hay julde iidine ka yettini aadiji muɗum hakkunde dawol hirsugol daabaji ndefu heɓodirgol ko heewi alsaame en le leydi amen ndi ka fuu ana noddano fewde e majjum. Ham kasen ka julde nde timmi golle yoni ko fuɗɗita jonka beete immaade lende muɗum hunde fuu ɓura ɗum tidde fayto golleteto e hoore hakkille yimɓe fuu ele julde nde woni ɓande parkingay to motoji ɗi darnata fa yettole bureauaji haala julde nde tam tetum so gollidiɓe keɓɓe warde golle mumen yiidi caggal so heɓodiri ayam ana ɗowodira yaade to ardo mumen fa heɓoyo ɗum kañum ndu yimɓel gonduɓe domde fa haajiji mumen hunte kañum en ka ana sefo nokkule ɗe fuu keppuɓe gonduɓe domde ɓeɗo yimɓel ɓe huntugol haajiji maɓɓe haɓɓi e muɗum golle seeɗa ka so heɓam waɗede le ñalomako o tam gollirɗi fuu yimɓe muɗum narta hoore muɗum julde gonga ali imanako amen hollititta nga hono no mbawɓe haala hollitiri wiide ɗum tam nafata ɓinguel adama.
Kiraɓe ɗo kadi de kabaruji ɗi beeta ko ka andon ɗi kabaruji foo ɗo mbawi heɓude dow wiya muɗum woni 37 321 holtinde on wiide kabaru studio tamani fuu oɗon mbawi heɓude application studio tamani mo mbawɗon ɓamude dow play store kedde heɗa ɗo e seeɗa yewtere cellal nde waran jokkininde wassalamu. Julde lay yo wattu mo himɓe ñamata tew ɗon e caggal nde kirsi baali muɓen ley ɗi yamɓe ñaman tew fa ƴaɓɓito ɗum ko latto sababu e wadde yimɓe yogaɓe fa deedi muɓen dogga ko holti wiide dowtere en ɓe ɓeydi wiide ley ɗi wattu yambereji ɗi ñawuji ana keɓe sanne saabe yogaɓe ñamduji mbayliti ko ñamata neɗɗo hono hani wadde fa rento e ñamugol la tew ƴaɓɓiti ɗum woni ko kamɓe dogotere en ɓe kollitata en leygo hello cellal ngo fatumata ko jowaɗni en do faba mo heƴaɓe amen do faccitago Mamadou Sama Sy ko Alicise.
Ñalawma julde yimɓel hewɓe kañum en ka ñam fa ƴaɓɓito tewu baali ɗi won e yimɓel defoɓe ɗum woɓɓe kañum en du ana duppa ɗum ñamde oɗo tewu no ƴaɓɓitiri ana wawi yettinde torda yimɓel yogaɓe noona kay juuɗe oɗo suka jokolle mom noddirta Isa.
Julde nde weeli jas gomo haali gam ñami tewde caha ɗo duppa ɗo defa ɗo fa ridan ɗum yo nde wotere le hitane enno hanafi neɗɗo wasa ñamde ɗum fa haar reeduma dugi a ɓama safari reedu guru jaati sati aɗa santa
ko serti kanko Isa woɓɓe kañum en ka won dabereji ɗi fihi fati deeɗi mumen doga saabi ñamugol tewu o
ñami tew tewɗo ka ridon dogaɗi somi ɓami noon leɗɗe fadde ñamde sa ñami tewu mo ɓella heewi e muɗum tampan sanne ñamdu tew fa reedu mum doga ɗum kana ɓili e sifa tew mo ñamuɗa so tawi tuudi ala e tew o wajibi e reedu jomum dogan sanne
hoɗum fuu woni reedu dogoru docteur Abdourahmane Haydara dogotorole fedde neɓe noddirta institut national de santé public wonko humpintinta mem dow hen
reedu dogoru yo wattumo neɗɗo yeehi ñegere eɗɗo kadara ƴaɓɓitiɗo so ɗum yawti tati le ñalowma so tawi ɗum ɗum jaam sala sala mo teddifu muɗum naɓɓuri gramme ngaji temed tati le ñalowma wawi sattude ma wasa sattude saabuji ɗi kay ko ɓuuri hewde yo no jomum heɓori ñamduji ɗi mano o resiri ñamduji ɗi no ɗum e bandun en samminta reedu dogoru
donc en andanɓe kabaruji ɓilli e cellal kaya holiti wiide reedu dogoru hana ko yeeɓe feyi sabi edum wawi yottinde ɓinguel adama kutteje cattuɗe eɓe narda yimɓe fuu ɓe de dogoji woni e mumen tinno yara ndiyam ko wawi fuu.
La première conséquence
goto kutteji ɗi jo ko joomum teɗɗo mum wasan tawrede ndiyam ɗumne ɓuuri bonde e kabar muɗum, saabi so ndiyam ana yalta terɗe wona ko ɗum lontirte ene wawi latade sawu jaati joomum yalta hakkillo yarde ndiyam na jogui nafa sanne oɗo alahaali ɗum haɗan raf ndiyam li terɗe
déshydratation
red dogoru leɗɗe ɓaleɓe kañum ndu ana sawra ɗum sanne tomiya fa yetto yoroso cawroɓe ɓaleɓe gomɓe tumɓe kañum e ndu holiti wiide wom e leɗɗe ko jogui tum jokkuɗo ɗum ka fuu kañum e red dogoru serti
en cawra red dogoru banggal leɗɗe ɓaleɓe so condi so ndiyam muɗum ɓinguel adama ñamɗo tundi sike wala reduma dogon ɗum sabino ñawuji kewɗi a dara ha ko kunje a unon ɓeydan hen ɗulɓe seeɗa ndiyam gulɗam ndenno a jiiɓa ɗum fattaɗura jiiɓi ko fa gasi ndenno ciwa jiyanɗam teddo aɗa yara mi watta sababu darnude redu dogoru ndu
le saaha leydi amen ndi le cercle jiré nayaɓe gomɓe tumɓe kañum en ndu wom ko holliti tow wiide sa a jokki ana haɗa redu dogoru nangudema fay so a ñaami tew fa ƴaɓɓiti ɗum woni ko seedato ɓeeɗo rewɓele nayaɓe
ga amen le sahal leydi ndi sifa leɗɗe ɓaleɓe min jogito ɗumin jillata e sikkoro e kañe biski mo sofa seeɗa kala wattu sa ƴakkima a ñaami tew a yaran kaɗan seeɗa ɗum ɗumna haɗa redu dogoru ka so ni reduma dogui a rentinan leɗɗe ɓaleɓe e kosa a ɓeyda hen dandi e lamɗam hedda aɗa yara ɗum seeɗa seeɗa nde ñalawma o foof redu dogoru ndu darto
haya dunki e andanɓe kabaruji ɓili ɗe cellal kañum e ya ana narda jamanude fuu tinno fati yeebo redu dogoru sawrera ɗum no hani sawrere du eɓe narda yimɓe du defa tew o fa ɓenda fati ñama ɗum no ƴaɓɓitiri du fati haala ñamdu e hoore haalel tafom ɓe tinno tew moɓe garta fa ɓe defa o ka tawa ana laaɓi ɓe loota juuɗel maɓɓe du fa laaɓa